ngokuka Luka sahluko 3 kwathi ngonyaka weshumi nanhlanu wokubusa kuka Tiberiu Kesari uPotiyu Pilato engumbusi waseJudiya uHerodi engumtetraki waseGalile uPhilip umfowabo engumtetraki wezwe laseItureya nelaseTrakoniti uIlisaniyu engumtetraki waseAbilene uAnase engumpristi omkhulu noKayafase kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakhariya ehlane weza ezweni lonke laseJodane eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yeNkosi nenze imkhondo yayo iqonde izigodi zonke ziyakuqhitshwa zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa kuqonde izintsonga-ntsonga nemigoxigoxi ibe izindlela ezilelezekile inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu ngakho ke wathi ezixukwini ezaziphumele ukubhabhathizwa nguye zalo ezinyoka ubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka ningaqali ukuthi phakathi kini sinobaba u-Abrahama ngokuba ngithi kini uNkulunkulu namandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa iphonswe emlilweni izixuku zambuza zathi pho sizakwenzani na waphendula wathi kubo onezingubo ezimbili akamupho ngenayo nayo onokudla enze njalo kwafika nabathesi ukuba babhabhathizwe bathi kuye mfundisi sizakwenzani na wathi kubo ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo namabutho ambuza athi thina ke sizakwenzani na wathi kuwo ningamuki muntu lutho ngendluzula ningamxabeleli yaneliswani izinkokhelo zenu abantu besabhekile bezindla bonke ezinhlizweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini uJohane waphendula wathi kubo bonke mina kambe nginibhabhathisa ngamanzi kepha uyeza onamandla kunami engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe yena uza kunibhabhathisa ngomoya ongcwele nangomlilo oqoma lakhe lokwela lisesandleni sakhe ukushanelisisa isibuya sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni yakhe kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu ebayala kepha uHerodi umtetraki esolwa nguye ngenxa kaHerodiya umkamfowabo nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerodi wenezela nalokhu kokunye konke wamvalela uJohane etilongweni kwathi bebhabhathiziwe abantu bonke nayo Jesu sebhabhathiziwe ekhuleka izulu lavuleka umoya ongcwele enesimo somzimba njengejuba wehlala phezu kwakhe kwavela izwi ezwini lithi wena uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ngawe yena uJesu ukuqala kwakhe wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu eyindodana njengokushiwoyo kaJosefa kaEli kaMathati kaLevi kaMeliki kaJanayi kaJosefa kaMatatiya kaAmose kaNahume kaEseli kaNagayi kaMati kaMatatiya kaSemeyini kaJosefa kaJuda ka Johanani, ka Resa, ka Zorobabeli, ka Salathiyeli, ka Neri, ka Meleki, ka Adika, ka Samu, ka Elimadamu, ka Eri, ka Jose, ka Eliezeri, ka Jorimu, ka Matati, ka Levi, ka Simeoni, ka Juda, ka Josefa, ka Jonamu, ka Eliakimi, ka Meleya, ka Mena, ka Matata, ka Natamu, ka Davide, ka Jesayi, ka Obede, ka Boasi, ka Sala, ka Nasoni, ka Aminadaba, ka Adameyini, ka Arani, ka Esiromu, ka Faresi, ka Juda, ka Jakobe, ka Isaka, ka Abrahama, ka Thara, ka Nahori, ka Seruki, ka Ragawu, ka Faleki, ka Ebere, ka Sala, ka Kainamu, ka Afakisati, ka Semi, ka Noa, ka Lameka, ka Mathusala, ka Inoke, ka Jareti, ka Malaleyeli, ka Kainani, ka Enose, ka Seti, ka Adamu, ka Nkulunkulu.